Yeah, 2000 yeah. And forever. Sangwa na mabosele.
DJ King.
Etio nkawilenga peturo. Ukupianga peturo. Pa Mike cheta. Tupianda watele na peturo. Sichone mvundu letipone. All about the paper. Tiza pumula tifole. Ululua mapiga timo. Waiwika simo. Nishile poa hekta na kozimo. Peturo sichone kuma dauti. Taivulua tuanwa na fuchi. Fumiako dauti. Walaishi wakenga tuapone na majiza astekia pala kukolera. Mukese potu kolwela. Wakula mikomu mena plus no competition kuliwa eso kopela kumyesu ni begi pati koneki na kopala eifimu diapo na mabro kunevon shatala wapo paka chelo babo kuma woko bible si umfela magago ululwi mbonge mbele petro ya matua chulile sana muma feduro nalifona pokodiro si umfumia nodiro hapa nisela kofenga waisula wardrobe swagi na hasa on point sana so tolo mewaite wonsaba hapa kwa teta walanda tipushinga nga petro paka ya balansa yeah, ewanji tufoya musosa wansi chone kwa ticha dili nga po grosa nino wose fichita walupia umukambo upwali wanifole wanukia stay humble nga Kendrick Lamar na mahansa muwe nifye pa pending mama so how you love that yeah Petro Petro Stone DJ Hector Gora gotcha. Ah, kepi, kepi. Yama Bosele. It's J Cash. A pile so. Yeah, 2000 and forever.
DJ KD.
Coppola Connection. Managers in a building. Salish.
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.